Awasi wajayambiwa yani kuka kuka karibu na gari ya mafuta ni dangerous yani flammable. Itawabani yani mbakijivu yani fire fire. Daisha yani completely. Nosi mwingine ni mimi yani Gege ghetto boy. Wipe his time, wipe his time.
Atari kusalama. Mini nani mini atari kusalama.
Gege ghetto boy.
Atari kusalama. Mini nani mini atari kusalama. Wipe his time. Atari kusalama. Mini nani mini atari kusalama.
Gege ghetto boy.
Atari kusalama. Mini nani mini atari kusalama.
Hala hala. Hivo tu nishawa mada. Na wapea honyo nkami chiama nwana kada. Wako afraid kunichiki hata kwa mic wezi nitaja kada raja buda. Mina wavuka kama mwaka. I'm the beast you didn't know. And I'm coming from the east. When I want I make them rappers sound like them kids. Never afraid of any nigga. Kill them yoka shuas nigga. Running the street. Ile design ya mapule msako na oma. Johnny Norma. Wachatambo kwa mic mini mnoma bila koma. Nenda somo CJJ kala wama. Never try me cause I'ma kick you like drama ata mjichange water mwezi fanya kile mina fan. Fire speed usije skiko kintaja hinje ya speaker. Natisha manze division duzao. Mini kisikika no vita spendi vita. But kwa battle mita itika danger caution. Lay londo juwe mini nani.
Atari kusalama. Mini nani mini atari kusalama.
Gekero boy.
Atari kusalama. Mini nani mini atari kusalama. Wipe his thumb. Atari kusalama. Mini nani mini atari kusalama.
Gekero boy.
Atari kusalama. Mini nani mini atari kusalama.
Flammable, yani dangerous ka petrol. Hata wakijita manduli wambie bado na wakontrol. Sinaga pretext, but kwa chat list I'm topping y'all. Sina masi kama sika so nge kwa dem nge ito Nicole. Amazing grace, Yoshore says I'm amazing car grace. Toa kitu kidogo askari mindu upewa gwa respect. Na shate cover rap game. Na kuna debate, hata mki hate, ni fake. Bada kuna place mta ni take, yani reachable, untouchable. Can you get that skia? Deal ya 7 meter, I'm sure hata ligi soezi fikia. That's why naendesha game, kamse tumbo ime mwaribikia. Uliza malkia, kuniusa takusho mini nani. Fire speed usije skiko kintaja, hinje ya speaker. Natisha manze division duzao, mini kisikika. No vita, spendi vita, but kwa battle mita itika. Danger caution, lay londo juwe mini nani.
Atari kusalama. Mini nani mini atari kusalama.
Gekero boy.
Atari kusalama. Mini nani mini atari kusalama. Wipe his thumb. Atari kusalama. Mini nani mini atari kusalama.
Gekero boy.
Atari kusalama. Mini nani mini atari kusalama.
Fire speed usije skiko kintaja hinje ya speaker. Natisha manze division duzao. Mini kisikika no vita spendi vita. But kwa battle mita itika danger caution. Lay londo juwe mini nani. Mini ya Island Jericho yani. Yeah, wipe his thumb. Gekero boy.